kipa kupesa na big time. Unatangule nyuzi kune msikana wangu. Shika umu natiza mapicha. Chaibe neva mwema msikana wangu. Jeez. Shija kipa kupesa na big time. Hey boy, you must learn to mind your business. My business, I know your business. Ende uneka unu unuke masist. Mumu yo nine chukumbu ne waza ni chik. Cha unogwa niza kupwengize mathiese. Seiko uchi mafure madiriese. Panisi anda wiki kumefikiese. Taitindeshe mamoko iso shirikweze. Urimuru meza unoyita avisekes. Ushamari wati na uwa ukoshes. Seiko putara zot nigeta itatiritese. Apandi chito kutamba kuturi mufese. Chiko mufese wangwa ufambe kuvano chiti. Pese papa shika ota ure neja mu. Shika tipa kupesa na big time. Unatangure nyuzi kune msiana wangu. Shika umu natiza mapicha. Chaibe neva mwema msiana wangu. Jeez. Shika tipa kupesa na big time. Pesa na big time. Uri fake friend, fake friend. Type ino zima makini ku backstage. Wani zima moyo wani bayo ne Jackson. True goma hero ina kupa eviction. Hauna man unge entry the stage. Dangerousi kunga tombole pare again.
Big time.